Mi nombre es la media.
Humaca, sina ex, sina noma, niko best, nime choma, nime oga, pamba na piga safi, nyama na kula taki. Niko on, niko form, niko job, niko show, niko home, niko down, na kuwan, na kolon. I'm a bomb, I'm a storm, I go on for so long. Motherfucker can't injure me. Yeah, yeah, yeah. Chupa, kwa chupa. Vunja mi pupa.
Alo miacha, leo anajuta.
Yeah, chupa, kwa chupa. Leo sina pupa.
Tunajirusha, usikuja.
Oh, chupa, kwa chupa. Vunja mi pupa. Leo sina pupa.
My gosh, mitungi ya shisha na nipo mosh. Muna kama vinywaji vitosh. Kumbuka konde kaja na posh. Yeah. My gosh, mitungi ya shisha na nipo mosh. Muna kama vinywaji vitosh. Kumbuka konde kaja na posh. Sema unataka nini sasa? Nairobi o Mombasa, bad boy konde na irombosa. Sinaga shows a robosa. Unataka nini sasa? Nairobi o Mombasa, bad boy konde na irombosa. Sinaga shows a robosa. Chupa kwa chupa, miuro kafari pupa.
Alo miacha, leo anajuta.
Chupa kwa chupa, ukita.
Chupa, leo sina pupa.